Yo, with my manifesto.
Let's go kwe kubagize chote chiba yo. No, olina kufata nyo. Si wakuwa mbuno tufuna nyo. Yo, na yate tuhia nyo. Mewe mfune bide nchankera. Nava kukukwa nava nambela. Bezi bajuma niera na yonke. Paka sambona abona ponoche. Ama sada, tega kulemeso kuchapa. No, kuzibidizo kuyito kuraba. Olemelero kufune chichuba. Anti, banji bakuyito mshuma. Mshuma, stepping out of the house. All in the morning back cars. It's your time, use the chance. Tick tock, tick tock, no lies. Let's go.
Obulamu bwe nsinga bw'obumanyi, abanda banga wano mumanyi, naye mukama yasinga obumanyi. Ha, nakera kusubuli nga mpenja, olumula ni roda nyenya. Nerabidde sira ndi rodi, nasulanga ku street mu kutiya. Babagala mbengo omuguya, munguza zikapa mu kutiya. Sente gamu zibikira nkola muganiriza, ndaba muyimirize teka za mukama. Temumanyi wa gye twava, lwaki temutwesonyiwa. Ha, temwagala tuveeyo eri gye twali, mutwagala mbeera mbi bataaya.
Alright.